hotel Riyal Palace oo ka mid ah kuwa casri ah oo ku yaala magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu soo kordhiyay maqaayad casri ah oo laga heli karo cuntada noocyadeeda kala duwan, taasoo muhiimad gaar ah u leh bulshada magaalada. Munaasabadda xagjirka, qeybta cusub ee maqaayadda casriga ah hotel Riyal Palace ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin, marti sharaf la casuumay iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Hadaba maamulaha hotelka ayaa ka warbixisay waxaa ku dhaliyay afurka maqaayadani.
Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad aan suganaati oo nin suul geliyay in geeka dib haddana harag jar kale aan ka soo bana Rio Plaza Hotel oo isin ku baratayn hall conference jeef and cafeteri haddana codsiga bulshada may leeraysa in sheegada daraadii aan u qiimeeyaan ama tixgeliyaan codsiyada oo customer-ada nin ku qoyeen iyo haddana geeka maybaha kordhinay qayb oo restaurant ah qaybtaas oo cunada dhamaantii adoo ku helo sida unada oo najraalka sida unooyinka aadiga marka iyo qiimo oo raqiis ah bulshada raali galiyo iyo cunto quality leh nadaafad oo tayo leh eedyadan ka faraxsana intii oo ay kula qayb galaan in sheegada saaxiibada sida agaasimaha hotel hospital tiro in sheegada iyo saaxiibada kale may ballahaa bawaadinta iyo mahadnaq iyo agaasimaha kuwa lagu daamay saasaato bulshada reer Baydhabo iyo khaasatan customer-ka una mihirin reer Balaasa ka hirin maybaan ka hambalyeeyey otsiidi iyo hayin jeedsidan otikal haddii jeedsidan insha allah ilaahay haddii aan iska dayaan inuun fulin otsiidi intiiba macquul gal awniina ogeen geeg maybaa ka dhawaada sana otsigii king oo tixgeliya Rio Plaza hotel and cafeteria oo restaurant hasina usbuunay sidii oo dibasiinka kordhiidi.